waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda hor yaalla kulanka oo laga doodayo waxaa ka mid ah dhammaystirka hannaanka doorashooyinka dalka inkastoo meelaha qaar la soo gabagabeeyey haddana goobaha qaar ay weli harsan yihiin in sidii xal looga gaari lahaa muranka puntland ee gobollada waqooyi ee ku wajahan hannaanka doorashada aqalka sare oo sababay in puntland ay ku dhawaaqdo inay hagtisay doorashooyinkii ka socday shirka madasha wada tashiga qaranka oo maalintiisii labaad galay ayaa laga sugayaa in madaxdu ay isku raacaan waqtiga kama dambeynta ee la qabanayo doorashada madaxweynaha ee midda guddoonka baarlamaanka inkastoo horey guddiga doorashooyinka federaalka uu shaaciyey in xildhibaanada baarlamaanka ay go-aanka gaarayaan marka laga reebo arrinta labada dhinac puntland iyo gobollada waqooyi waxaa la sheegayaa in inta badan qodobada laga heshiiyey sida ay v o a u sheegeen ilo kala duwan oo aan la xiriirnay wararka qaar ayaa tilmaamaya in laysla gartay in 15-ka bishan xildhibaanada la dhaariyo 28-ka doorashada guddoonka ay dhacdo halka doorashada madaxweynahana la sheegay in 28-ka bisha ama inta aanay bisha dhammaanin lagu qabto balse ma jiro wax laysku waafaqsan yahay ama warmurtiyaad qoran oo shirka ka soo baxay amaba ay hogaamiyaasha madasha ku heshiiyeen shirkii shalay oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilada beesha caalamka ayaa ilo ku dhowdhow shirka ay sheegayaan in xubnaha beesha caalamka ay ku taliyeen in doorashada aanay dhaafin bishan gudaheeda sidoo kalena soo jeediyey in xal loo helo tabashooyinka jira si kastoo ay tahay shirka madasha ayaa dhacaya xilli ugu yaraan 50 kiis oo dacwo ah ay hor yaalaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo lagu wada inay go-aanka gaaraan walow aan la ogeyn waxa laga yeelayo waana mid ka mid qodobadii ugu adkaa ee hareeyey kulanka inta uu socday meelaha qaarna si aad loogu kala aragti duwanaa iyadoo la dhowrayo waxa ka soo bixi doona shirka madasha hogaamiyaasha qaran seenab abuukar maxamed v o a muqdisho